marka simore sappo e joyi. Subakalaw ardibe yettinoɓe sadakɓe e hohoɓeɓe e sariyankoɓeɓe e ñawirde towde nde foof jooɗodi. Ɓe tongui Yeesu ɓe nawani ɗum Pilate. Pilate namnimo wi,
beele ko an woni lamɗo Yahuda eno?
O jaabimo o wi,
an e hoorema a wi noon.
Ardiɓe yettinoɓe sadakɓe ina takkatnomo ko heewi. E nder ɗum Pilate namnimo kadi wi,
beele a ala ko jaabiɗa, a nanani koɓe takkuma ko foof.
O natti jaabade ɗum haawi Pilate. Kala kewdandore Pilate ne rokkanno yimɓeɓe suɓade e sokaɓe he goto mo poti woppitanede. Ndeke gorko goto biyeteɗo Barabbas ina sogdano e lundiɓe warnoɓe hoore e ƴiggitare nde. Yimɓeɓe ngabbi gone ñagade Pilate ko wowno waɗande ɗumen ko. O jaabiɓe o wi,
beele oɗon jiɗi mi woppitana on lamɗo Yahuda eno?
Gati o faami ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe gaddaniremo Yeesu ko kiram, kono ɓe mbiñi diɗɗal ngal e ñagade Pilate yo woppitanɓe Barabbas. Pilate wi diɗɗal ngal kadi,
nden noon holi ko jiɗɗon mi waɗa mo mbiyeton lamɗo Yahuda eno?
Ɓe gulli kadi ɓe mbi, Pilate namniɓe wi,
holi ko o waɗi ko boni?
Kono ɓe ɓeydi wullude aɓe mbiya, Pilate yiɗi weltinde yimɓeɓe woppitani ɗumen Barabbas. Caggal ɗum o yamiri yo Yeesu karwise, o tottiri ɗum yo feŋoye. Soldateɓe nannimo e nder dinguiral galle he, manam e nder laamorɗo he, tarnimo haɓɓere soldateɓe nde foof. Ɓe ɓornimo sabondor folmat, ɓe cañi lefol kooca kadi ɓe piilimo ɗum. Caggal ɗum ɓe gone salmindemo aɓe mbiya, ɓe goni e fiide e hoore makko kewal, aɓe cirƴa e makko, aɓe cujja e yeeso makko. Nden ɓe gayni toñdemo, ɓe ɓorti sabondor o, ɓe ɓornimo comci makko. Caggal ɗum ɓe nawimo boowal ngam feŋoydemo. Gorko goto biyeteɗo Simon jiyaɗo Siren, bammum Alexandre e Rufus rewi ɗon tawino ummi ladde. Solteɓe mbawnimo wakkade feŋirde Yeesu nde. Ɓe paari Yeesu nokku biyeteɗo Golgota o, ɗum firti ko nokku laalogal hoore. Ɓe jiɗi yardudemo ndiyam resen jillodiraɗame mir, kono jaɓani yarde. Caggal ɗum ɓe peŋimo, ɓe pecci comci makko. Caggal nde ɓe mbaɗi kuraje haaɓe gandi goto foof ko foti nawde. Ɓe peŋimo ko sanga waktuji jeenayyi subaka. Ɗiɗo konnguli jimna e makko ngam hollirde dalilu peŋgol makko, lamɗo Yahuda en. Ɓe peŋdimo e taƴoɓe ɗiɗo hen, goto bangue makko ñamo, goɗɗo o bangue makko nano. Ko hono noon bindi biiɗi,
o hiisama e woofoɓe,
ɗi timmiri. Wirtotonoɓe ɗon ɓe ina dibinanno koye gona yennudemo mbiya,
hey ma, an pirto suudu Allah ndu mata ɗum ɓe nder balɗe tati o, danɗo hoore ma jippo e feŋirde he.
Hono noon ardiɓe yettinoɓe sadak ɓene kañumen e sariyankoɓeɓe gone toñdemo ene mbiyodira e koye mumen.
O dandi woɗɗe, kono o ronki dandude hoore makko. Yo Almasihu o, lamɗo Israila o, jippo han kadi e feŋirde he, beele ɗen jiya gonɗinen.
Ɓe o feŋdanoɓe kadi gone yendudemo. Tuggude waktuji sappo e ɗiɗi ñalawma ha waktuji tati kikiɗe, niɓere kulus waɗi e nder leydi he foof. Nden yeehi ha waktuji tati kikiɗe, o wulli daade dow o wi,
Eloi, Eloi, lama sabaktani.
Ɗum firti ko, Allam, Allam, holi ko waɗi ngo puɗami. Hunde wonnoɓe ɗon ɓe nani ko haali ko woni e wiide,
keɗa de Amadou nodda Elias.
Goto e maɓɓe dogi suuwi taƴatinde e pos e binegara, loggi ɗum e kewal, faari ɗum e hunuko makko beele yo yar. Rutti kadi wi,
dale jeewen so tawi ma Elias ar jippindemo.
Kono Yesu wulli wulago mango taji rido suudu Allah o seeki gila dow ha les wonti alluji didi mawdo soldatebe kuccino de makko o yino mayrini wi
so gonga o ko bi Allah tigi
won kadi rewbe lusininobe ina choyno ina jeyeno e mabbe Maryam Magdala Maryama yumum yagu bo tokosel e Yoses kanyumen e Salome ko be ndewatno e makko ina charwamo ndew wonno Galilee de rewbe hewbe wodbe yadunobe e makko Yerusalem kadi ina gonno don nde yeya kikire nde tawno ko nyande kibungal wonno manam jango e mum wonno nyalamo foftere Yesu aramata najo teddinaado e nyaawirde tawnde he daminiido kanyum e hore mum laamu Allah o ari o hebi ciusal o yehi to Pilate o namni dum bandu Yesu kono Pilate hawa e nande o mayi gila joni o nelani mawdo soldatebe o namni dum so tawi ko gonga o mayi cagalde Pilate hebi jaabol mawdo yamir Yusufa nawde bandundu Yusufa soodi kasanka leñ tellini bandundu hasni dum wari dum e yanande asande e der hayre cagal dum o regni hayre o hippi dum e damal yanande he Maryama Magdala e Maryama yumum Yoses ina daratno do wada do.